lebe yimbe yogabe kulleji kewdi wonko sabbinda neddo wasa sillude fa watte juddo festaben fami wi di won kutteji dongo seedi yogabe le genni bamako fortade kulikoro kuchala esikasu
nibe bo
min kulikoro njami e hakilu an himbe yogabe chalato yaade filode hibboyde tawan ana jago non tawene edon wanya sini ad billi le yawara watte yoga atawan battaki nyegeje mi yida du nawtorade bilorde himbe fu natte e mu'en sabi e laaba sini mi woni golle watte yoga ana tiidi kam ummaade yaade hibboyde pat bon golla sini jangino kam mi heddo dum sanne mi faama ko halta dun watte yoga edum hada kan ummaade yaade filorde en wada jaati watte yoga atawan sini mi ya film ngaji na sinimaaji ko sini mi sanne
flela
lebi kanko Benjamin Cissé goto jiado genni yoroso o holliti on mecciti fa hannen le suga ko makko on mara cille forte juddo go holliti wi dun tidalla an han bamrede sobey
non dilla kan
mi jogi chaadele kibbe na walla mudun an hada kam wadde ko kasin dimmi demmo suga ko on wonno he an ka innam sawruno kam e ledde balebe na walla mudun an mauni sanne fa kaboda e nawal o kina tawrda illa fuddode no dum fujjarata atawan ibirdu mada nawan sanne watti yoga atawan waynete hono ko heewini ana sume sume
al haliji ko hollitata o nyaw hana yebede festa nyaw mun mata ka neddo kulleji kewdi ana way sabu binde neddo wasa silude watti mo muuyi dum ko holliti kanko docteur Moumini Djara chirurgien urologue Gabriel Touré
ya la irritation chronique
nangul kibbe dum watti yoga atawan nyawdo o se hibboy hibata fa laba kanon sini on nangi ani wakkat goto sini umme aye florde aron kan hibbude ko buri andede o nyaw yo prostate woni nyaw hibbirdu ka wat yoga dum way wadde sini kasara lawol hewte ke jomon nadu nge nyaw senangi hibbirdu kibede donkan yaltude sababuji goddi du anangodi
ya dut cause
liwi fahane kanko o doctor o holliti wi wasde silide wattimo neddo muuyi an jogi kuti satudi sanne o holliti nyol man handen dabirji lobbi an wonde fiede ko habata o nyaw
le fait que les urines
sini kibbe oyi ana keddi le hibbirdu ana way latade nyawuji fa ana lato sababu wadgo nyaw boye sawrde dun ana yafi sini andama law nyawdo sini ana wurde o nyaw hollitama ko dañi dun hokkama safareji sini samti gasi sini ronki fa samta dem mudon jomun opete ko sakiri jondun jomu ana way opede tawereedi mudon sekaka
le ventre
fa handen dokotram ana tewtra jamaren tinno fiya dabireji laban fatar kasin patbe yebo hore watti fusu maati hono di nyablaje mebbe o holliti fa handen watti fusu neddo maati hono ngol nyaw han immade no yaawiri yotto ci docteur ko bubattade dun